drip baby tama kamini naga crop top twinjirire flex byabereye rooftop saa kurushinge zageze ni 10 o'clock nta muno tugomba kuducika no joke hari mbari ikubiye nk'izi Paris hari party na drink zirutaba hari hari shorty zirenze zizunguza buri hari nijis komeye nka military niwe tabyina ndakubenga nushaka kundira ifoto ndabirenga buri wese ubona hanari igenga fata shoti niba udashona agenda ndabura abandi kuri com
alo alo
niba ubona hari show
ni hano hano
dufite mani wigo chop
you know
tubyina imiziki iri top
you already know
ndabura abandi kuri com
alo alo
niba ubona hari show
ni hano hano
dufite mani wigo chop
you know
tubyina imiziki iri top
you already know
ndabura abandi kuri com muri club yuzuyemo aba OGs nigiri bucyuri cyane ifite pini uri shy huzo bakuriye sini after party turakomereza home hey baby gabanya uburakari ndi kumwe n'abagi bagukaraga ibandari babukinze table demo niga ningagari nukenera kuvamo kebo humurira hari niba utabyina ndakubenga nushaka kundira ifoto ndabirenga buri wese ubona hanari igenga fata shoti niba udashona agenda ndabura abandi kuri com
alo alo
niba ubona hari show
ni hano hano
dufite mani wigo chop
you know
tubyina imiziki iri top
you already know
ndabura abandi kuri com
alo alo
niba ubona hari show
ni hano hano
dufite mani wigo chop
you know
tubyina imiziki iri top
you already know.